I just know one of my
I'm a
I just know.
Salam alaikum. God of Jerusalem. Mr. Nun.
Aturogek.
Bitch, kill up.
Aturogek.
Mgeni Dar es Salaam, dada naomba nipeleke kinye. Nasikia kuzuri sana ila sijawahi kufika kinye. Na watoto wadogo dogo wote siku hizo wanakwenda kinye. Wanaokalia kigogo gogo wote siku hizo wanakwenda kinye.
Kinyerezi, twende Tabata Kinyerezi. Kinyerezi, nipeleke Tabata Kinyerezi. Kinyerezi,
ajiro,
twende Tabata Kinyerezi.
Tabwe.
Kahilo sana, leo kumefana. Watoto wakali mko wapi, nje kuonekana. Na hilo sana, so siku so mchana. Masela wangu mko wapi, leo no mazana.
Wana una be, heli ni malefu na makubwa kwa mapana. Tuna songa be, wani siku hizi ni vibaya kuonekana.
Mimgeni Dar es Salaam, dada naomba nipeleke kinye. Nasikia kuzuri sana ila sijawahi kufika kinye. Na watoto wadogo dogo wote siku hizo nakwenda kinye. Naokalia kigogo gogo wote siku hizo nakwenda kinye.
Kinyerezi, twende Tabata Kinyerezi. Kinyerezi, nipeleke Tabata Kinyerezi. Kinyerezi, twende Tabata Kinyerezi.
Aturoge. Atutishiwi na wanga.